gangster.
When chop pocket up, when it to be grisham.
Mama,
put your
bum over the headset out.
Mama,
you can keep your heart fast, cause I don't even need it. If you criticize me, I'm a block and delete. Who the fuck are you to fuck your nuts in my business? That's a Colombian team, but we are doing it. Long delete. Block delete. Block delete. Block delete. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Block, block. Ati mama sonda baka una icho mwenye kicha. Ati monga siwa chusi mwe bayo pela katita. Gandu otalala befeni mama selela kwa kababa. Fumo kusebenze za fulu sani mwa mambada. Mafuna tigwe monga mfula ina warren season. Una mwe ya kwili la pafunu simbi ya mpison. Tinapisha ma gangsta monga kombo ni retio. Nolili kama ule ya mfulu nika odio. Tinaleka wakonga fulu constitution mana maruzi. Vabwela 19 mwili kolo la fulu liba nyuzi. I see the force in your head na kukali la pleasure. Uza kasila na mashoko monga motoka yo kwela. Nisaba kriya fulu stok mumaba monga bobi. Bakopela style yanga no uchaya photocopy. Tina bloka no wankali la monga nika million. Yenda muka yangu account ni naka million. Block delete. Block delete. Block delete. Block delete. Delete and block. Delete and block. Delete and block.
Faka poya unga but sort wafaka kuwundi ya kauka. Hauka mwambo kamba viri vauga. Ine nilipa job chema andi anbala uka. Ati iyo fuaka yembema iza funsan muenda kuchainama. Bigi mani marijuana inabene maybe inakukana nkulize ima wama. Apatia mama block and delete ain't taking no shit. Nisi ya kwa chema members. Mamelezi wanipenda nivozi babefe banireke sini tiringa na sensors. Bando hili yango nisirize mtendere. Makero mwose nili nabo humpendere. Kozi bacha uta humpempere. Before maniga nili nabo bakushetere.
Block delete. Block delete. Block delete. Block delete. Delete and block. Delete and block. Delete and block. Delete and block.
ZWAP.com.